hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarungo mai nā kie nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Ka re rātou I ui uia ki te whakatakoto I te ngongo para kaingaki ko indeta te puari o roto kākahi. He oranga mō ngā rangatahi I te rāwhiti o te moana a toi o te waiariki. Kia ora. Ka re rātou I ui uia ki te whakatakoto I te ngongo para kaingaki, ko inei tā te puari o roto kākahi. Heo I kua ki anō te kaunihera o roto rua kua hia nei ngā tau rātou e whakawhiti kōrero ana e ui ui ana anō hoki I ngā hapū, I ngā iwi anō, me te ki anō kua otike a rātou mahi ki te whakamauru I ngā mōrea ki te roto o roto kākahi, ki te taha anō ki te mātai whaipara tangata. Ko poro te hinga tāngata honu ana ki te roto, I te maherea te kaunihera o roto rua ara te whakatakoto I ngā paipa ngongo para kaingaki, ka tata ki te roto o roto kākahi, me te ā wangawanga ka whakararu anō I o rātou tīpuna e takoto ana ki reira. Haita te heamana takirua o te puari whakahāre o roto kākahi, haita pira moke, e ā wangawanga ana ngā kaitiaki ka tata te whakatakoto o ngā paipa ki te wai o te roto, me te ā wangawanga anō ka rere te para kaingaki ki te kōawa o te wairua ki te roto anō hoki. Hei tāna mō ngā mahi kakawea, kā re rātou I whakaae. I tū ngā poro tēhi I te tūrei me te wenerei, ā I te mutunga o te tūrei, ā huarima te kaunga tāngata poro tēhi I whakaemi ki te poro tēhi. He oranga mō ngā rangatahi e noho ana I te rāwhiti o te moana a toi o te waiariki. Kei te mahi tahi te kaunihera ārohe o pōtiki me ētahi o ngā tōpūtanga ki te kimi I ētahi ara, ki te tuwhera ake I ngā tatau e whai hua I ngā rangatahi kei te rāwhiti e noho ana. Hei tā Maya Calcott, te kaiwhakahāre o te rōpū Task Force for Jobs mō te kaunihera o pōtiki, e toro ana ki ngā rangatahi ka tahi anō ka mutu te kura, kei te tau whakamutunga o te kura rānei, mēnā e rapu mahi ana tēnā tūtaki I āia. Hei ia wenerei ka whakawātea ia I āia anō ki te kōrero ki ngā rangatahi, ki ngā whānau anō hoki e noho ana I te rāwhiti, ā ko tēnei whakawhitinga kōrero kā tū ki te pāhaua marae I te kaha. He kanohi hou a Maya Calcott, hei āwhina ki te tutuki I ngā hua o te Task Force for Jobs a te koro matua, ā hei tāna e rikarika ana ia ki te kōrero ki ngā rangatahi, ki te ārahi I a rātau ki ētahi huarahi tauira mahi, te rapu rānei I tētahi ara mahi e ratāna ki te rangatahi, me te āwhina I ngā rangatahi ki te wete I ngā here kia pai ai te hāre ki te mahi, pēnei te raihana taraiwa, te whaiti kiti rānei a hātū. Hei tā te kaiwhakahāre anō mēnā e hiahiana I ngā whakamārama hāre ki te ipurangi o te kaunihera o Pōtiki. Ka tiake rā e ngā iwi koinei anake ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei kia ora.
Nā te mā ngā pāhoe.